kosa kipenzi na kuomba nivumilie. Tumearrange mangapi mimi nawe my love, lakini ufikirie. Umesahau viapo tuliapa mimi nawe kipindi cha enzi zile. Unataka kutupa jongo na mzi wake, my sweetie, hurumie. Tena moyo na nyuma, tena unanchoma. We maibu nikifikiria kule tulipotokea. Unataka kuvunja mapendo we maibu, bila sababu nitajipa tabu. Rudisha moyo kipenzi tabibu, hivi ni nani aliyekushika sharubu? Nipende nikupende baby, tupendane nishike nikushike tukakazane. Baby tukakazane, baby tukapendane. Bado nakupenda, bado nakupenda. Najivunia kiwa nawe my darling. Toto mzuri zaidi ya misa au zali. Ukiniacha tajihisi sinijali. Oh, oh, baby, mi bado nakupenda. Oh, oh, baby, mi bado nakupenda. Usiondoke usiniache my love mamba. Mi bado nakupenda. Nipende nikupende baby, tupendane nishike nikushike tukakazane. Baby tukakazane, baby tukapendane.
Nibaro nakupenda
baby, usiondoke.